bwetwe yongera yo olunako olo kubiri olo kulaiza ababaka bagenda okichika mu parliament omulundi ogwe 12 lwakomekerezeddwa kaongezi kona kole gulo era abalika ababaka mu parliament atenga bakomyewo bebasinze okulayira kaongezi mubano mwe muli Amelia Chambadde agenda okichikira abantu ba Mawokota North mu parliament omulundi ogwe 12
nze vinte ni singa nienda continue nga continue kwa project ya singa na zitandi kako katinezi imirida mwanange ya luwa la wikati ya stige la mlinji katinezi ya gala kato kutambuza echidieri echevu yiga edwariro nekanyaza mazi katazi
mubalala baliko mu parliament nga tebabaddewo mu kisanja ekiwedde wabula nga mu kisanja kino bakomyewo kuliko Dr. Crispus Kiyonga eyaliko minisita w'ebyokwerinda wamu n'abalala
agala tu amateeka agakwata ku waraji tugaddemu gabere gamanyi what we have agreed with the president is to alleviate when there are counter to a district status
koma huko angenda kuwasa katonda nebyo byenakolera abantu bafa bamikyana south ne bagamba makumbi dayo kubanga ekyamazima nze nali nsinga
yo mubaka w'abakadde mu bugwanjuba bw'eggwanga lino Jacqueline Mbabazi annyonnyodde lwaki eddoboozi ly'abakadde lyankizo nnyo mu palamenti y'eggwanga
bwe nkubadde ndi representative w'abakadde zigenda kwebaka ate njamuyamba nnyo okulwanisa ekintu kya corruption.